Kiswahili speakers are being called by the deputy. Mercy, Claudia.
Oh, ni hata nimechoka mwenyewe na jinangu kiniita. Si utumie hata jina ya pili. Nimeongea Kiswahili sanga.
You are talking Kiswahili the entire day.
Hakuna mali nimeongea Kiswahili. Nimechanganya Kiswahili na Kizungu.
Hakuna mali written your name.
Acha kuniongelesha hizo Kizungu zako zenye hazi make sense. Achana na mimi.
You know what? You will deal with the deputy.
Nitadeal na yeye sangapi? Wewe achana na mimi. Umta nisumbua na siongee hiyo Kiswahili. Ukitaka andika nimeongea Kijaluo, Kiluya, Kitaita. Siendi mahali. Uta step out mwenyewe. Na nitaongea Kiswahili vile najisikia. Wewe utanisumbua kwa hii maisha. Kila siku ni jina yangu. Najaribu kuongelesha pole pole tu.